Yeah. He's a gang for such a crew. How still? When the maji will learn your paji. Mom Tony, how still? Kimpo. To meet him of each other, to not afford to catalog is how to survive. Zaku survive. Elimu akita ishako bala cause ni thug life tupacho wa mehang pasasha kruta hova ganda meza hova bumerang hova bumerang bitumbe tobo hanga meza ni the general and hova nangwa tezo gang tezo gang tumetimu ficha tunatufoti katalogi zaku survive zaku survive elimu akita ishako bala cause ni thug life tupacho wa mehang pasasha kruta hova ganda meza hova bumerang hova bumerang bitumbe tobo hanga meza ni the general and hova nangwa tezo gang.
Nina wanga kama jua na zuka na pamba zuka. Ustadhi na wapa duwa chini na jua na sujudika. Kwa sefu wa mistari sina na panga vina. Ukitaka pima kwa mijazo bado ni kuwima. Vesi kamu kinywa supu sijibusu kwenye biti. Na joka kuwa mkali kama kisu. Na waburuta na wabeba kizuba na janja ruka. Jad ni kismama wanakaa.
Bajele, yo in us, cheers, full glass, yam duje. Steam kiwa juu, feeling tizo gang. Na chill up, ndani wild living camp. Nikibrudika ku drink sweet coffee. Basi kutamani umema, bawa ruke utue. Kitacha nguvu, mnarani mamtoni. One to one, two speed rents, matembez, tag life.
Mamtoni, genius boys, chine big solar. Tuna flow like against a single big baller. Check his style, ya kurap. Wewe tupe hala kama feel beat. Wesh acha endelea kulala. Ooh. Bang bang nina gonga na the bang. Ooh. Indo fast beat nina flow na tizo gang. Kwenye street food ndiyo sisi tuna hang. Wana nita meal soma lebo kama hand.
Amka furukuta kumekucha. Ni 23 maybe mkubwa aliponiangusha. Jaja kanjeleo hai na sauti yangu kusikika. Waliponita nikaitika nikatikisa wakanguka. Hivi sasa kwenye speaker na skika meanza kushtuka. Ama mtataka leta vita we return ya center fixed ya picture. Wadai nipo ready. Sikisiki lipo steady. Face and Bacchus.
Na popenya ndo naro full of tons and sorrow. Na wajibika joji kipaji utadhani frindolo. Tula tag logo vomako polo. Soko yoyo machu door to door. Yes sir.
Yes we grown us. Kuya curry fill the bonus.
Like a boomerang kaboom.
180 na di kona.
Yeah. Tumetimu picha. Tunatofoti katalogi za kusurvive. Zaku survive. Elimu akita ishakwa bala cause ni thug life tupacho wa mehang pasasha kruta hova ganda meza hova bumerang hova bumerang bitumbe tobo hanga meza ni the general and hova nangwa tizo gang tizo gang. Tumetimu ficha tunatofoti katalogi zaku survive zaku survive elimu akita ishakwa bala cause ni thug life tupacho wa mehang pasasha kruta hova ganda meza hova bumerang hova bumerang bitumbe tobo hanga meza ni the general and hova nangwa tizo gang
barida bara tizo gang tuko tough mkongwe na kiki pupuka soka kiri cross dot na mbila rife nisikize radio ni bonge la artist baba hey. Usishangae na vunja kila winga maasidi ya mnipati kwangu mziki ni life na niko serious kwa game hip hop kwa damu kapuka kwangu labda miujiza the Chicago Baller Industry Deliver ha dele tuko tasteful meditation na wanangu vichomaji tizo gang bakos letu visirani snitch shut up ya kongwe the Chicago Baller.
Tekno kwa na subria fatkiri ndo na anza. Kihipo metakata taglef kwa kali kwanza. Ninja, kitana penetrate mamton side pera street. Navo deliver meditation kakalifa. Domana jichonyanya kamu mina londa mwana Lucifer.
Smart bola, smart choice. Zaidi ya true caller, hindo was. Jana na cast, na bite noma cheki tactics. Yako sija koma, kanet kwa bundles. Na ono na yoyoma, wanusha hepalons. Oh la la, sini hit and go. No longer ego, gallon kilo. Kilo after kilo, tamu zeda milo. Damn, etu nataka this. Bonga noma ni kipaje.
Kila nkitema wanauliza mini nani KB. Kila hit wanauliza studio ni gani baseline. Wanataka juwa producer ni nani Wamasele. Wanataka juwa mini kundi gani Masasha. Tizo gang, kepipa Sasha. Tunavyo band, band. Kwanini ni sasa Kwanini, kepipa Sasha.
Yeah, yeah. Atoa kali kwanza unatambua kiteto unesia. No kirudi na ujia homi tambua utakuwa sosia. The mission complete, the system, the pack lock. My nigga, my dreams are the top of your gang. I believe in the search. Raising kaya, believe kiteto still my really. But my side, I'm iconic, my lyrics. na mama nyola na nyala believe in such a dongeni watch your pito legacy wakati wa private rajon bandana rajon bandana I'm trying to steal my hood nigga
come to my bitch I'm not for to cut and hug is how to survive how to survive elimu akita ishako bala cause ni thug life tofacha wamehang pasa shabru topo gandamiza hofa bumerang hofa bumerang jumpe topo hangamiza ni the general and hofa nangwa tizo gang tizo gang jume timu vicha tunatofoti katalogi za kusurvive elimu akita ishako bala cause ni thug life tofacha wamehang pasa shabru topo gandamiza hofa bumerang hofa bumerang Tumpe topo hanga misa Ni the general in hopa nangwa tizo gang Tizo gang Yeah Kimpo The tizo gang Pasasha crew Thug life